Thank you. nishimanga ikuku wa ikona ya kutashkimili.